ebelapha eklasini kwaye wayonwabela i. Kwaye ngoku, incwadi yokuqala yamaHebhere, nguPawulos, sifumanisile, okanye siyakholwa, abafundi ngezenkolo basekupheleni, abayazi yeyiphi kanye, okanye ngubani owayibhalayo yona. Kodwa, ndiyakholwa, nabani onocalulwana oluncinci ebeya kubona yayinguPawulos ibikholelwe. Sisininzi sababhali ukuba nguPawulos nendlela athe yena. Kwisahluko sokuqala sifumanisile ukuthi yayiphakamisa inkosi uYesu, oh, indlela ayizise ngayo ukuyihlisa, kubonisa ngamava awathi waba nawo kwindlela yakhe eya eDamasko. Ngoku, uPawulos waye into yokuqala owenene umfundi ngezenkolo. UPawulos wafundiswa phantsi koGamaliyeli, omnye wabangcono abahlohli baloo mhla. Kwaye wayehlakaniphile ekrelekrele, kwaye engumfundi weBhayibhile wenene onobuqili. Kwaye ndafumanisa oku xana wayesendleleni yakhe eya eDamasko kunye neeleta epokothweni yakhe ukuba ayokubabamba bonke abo babekwesikelelekileyo indlela yevangeli endala. Kwaye indoda yayinyanisekile, kodwa ndibe ndisoloko ndikholwa ukuba kusukela uPawulos wabona uStefano esifa, ndicinga oko kunokwenzeka yafika ngqo ecaleni kwakhe xa wavumela nayo ekubulaweni kukaStefano, waze wagcina iidyasi zabo babemxuluba. Ngoko uPawulos wayenetyala legazi likaStefano, kwaye wavuma wathi andifanelekanga nokufaneleka, wathi ngokuba ndaphalaza igazi lowakhe ofela inkolo uStefano kuba wakungqinela. Kwaye ukuba ungqinela nayiphi into unetyala nje njengomthathi nxaxheba wayo. Ke ukuba siyangqina sithi, oh, ewe, bebengafanelanga bakwenzile oku nje nanje, lumka ngoko ukutshoyo ngokuba unetyala ngendlela ugwebo lwakho luya ngalo. Ukuba akunako ukuthatha isigqibo, sukuthetha nto, yiyeke nje. Ngoko xa ungqina ukuba ungumKristu, ngoko unetyala, uyabona, unetyala lokuba ngumKristu, kwaye kufanele uphilele kokuya. Kwaye xana uThixo esenza isithembiso eBhayibhileni, ndibona indoda apha kwisitulo samavili, xana uThixo enze isithembiso, unetyala lesasithembiso ngaphandleni kokuba usenza senzeke. Yena uThixo unetyala xana esenza isithembiso, kwaye izibhalo zinetyala zide zizalisekiswe, yabona, zona ziphaya kanye njengentetho athe wayenza uThixo, kwaye kufanele zizalisekiswe okanye uThixo unetyala, yabona. Kwaye ke uPawulos ekubeni engumfundisi kwaye esiza ngendlela yakhe eyehlela eDamasko ngalamhla malunga nexesha lemini emaqanda, ndiyaqikelela kwakukho ukukhanya okukhulu okukhanyayo kusuka emazulwini, kwaye kwamfanekisa waze wawela emhlabeni, kwaye wathi wayefuna ukwazi yayingubani. Wathi izwi lathetha lathi, Sawule, Sawule, undithutshisela ntoni? Ndiyakholwa isahluko sesibhozo sezenzo. Waze wathi, ngubani lo ndimtshutshisayo? Laze izwi labuya lathi, ndinguYesu. Oh, ndinguYesu. Kwaye wenzakala ukhaba imviko nje. Kwaye wayeyintoni uYesu ngoko? UYesu wayekukukhanya nje, ukukhanya okukhulu okukhanya ngokubengezelayo. Ngoku ukusikhuthaza nokufumana isiseko apha, wayekukukhanya njani yena xana wayeyindoda? Ngoku akukho namnye. Kwakukho igquba lamajoni kunye noPawulos, abagcini tempile, besehla ukuya kubamba. UPawulos wayengumphathi oyintloko, kwaye babesehla ukuya kubamba abo bantu ngenxa yemikhankaso yabo nanjalo njalo, nangenxa yethemba lenkolo yabo elalilele ngaphakathi kwabo. Kodwa ngoku, nanku uYesu njengokukhanya okukhulu. Ngoku, ukuba niyakhumbula, ekuqalekeni uYesu waye ekukukhanya. UYesu wayengulogos owaphuma kuThixo, kwaye wayeyingelosi yomnqophiso eyakhokela abantwana bakaIsrayeli ukunqumla intlango. Kwaye wayeyintsika yomlilo ababejonge kuyo. Kwaye kwaye xana wayelapha emhlabeni wathi, ndiphuma kuThixo kwaye ndibuyela kuThixo. Ke ukuba waphuma kwintsika yomlilo, waba yindoda. Ngoko ukuba wabuyela emva apho wayekhona, wabuyela emva ekukhanyeni kwakhona, kwaye nankuya wayephaya xana uPaulus wambonayo, wayekukukhanya. Ngoko onke loo masoldati ayekunye noPaulus akakubonanga ukukhanya. Ngoko kunganakho ukwenzeka ukuba omnye abe nakho ukukubona baze abanye bangayi kukubona ngokuqinisekileyo. Kulungile, yena uPaulus wakubona, kodwa abanye bonke babo abakubonanga ukukhanya. Ngoku xana uPetros wayesentolongweni, siyafumanisa oku kukhanya kwangena ejele, wavula iingcango, kwaye yena wa okwakukhanya kwamfanekisa abanye bonke abangabalindi njengoko babephuma uPetros esimka. Kwaye xana wafika emnyango, wazivulekela nje ngokuzolileyo, wavaleka emva kwakhe. Ukusuka kwijele engaphakathi waya kumnyango wangaphandle, wazivulekela ngokwawo, wavaleka ngokuzolileyo. Waze emva koko waya ethubeni, waphumela waya esitratweni sesixeko, waze watyikitya amehlo akhe ngokungathi uthi, ingaba bendiphupha? Wayengayazi kwakwenzeke ntoni, kodwa ingelosi yenkosi ekwanye ingelosi eyayiyintsika yomlilo eyasa uMoses elwandle yaze yaluvula. Oh, kwaye ulwandle olufileyo, ulwandle olubomvu lwaba ludonga macala, waza uIsrayeli wegqitha. Kwaye xana befika kwiJordane ezeleyo, akazange wazibonakalisa yena phaya, kodwa wayephaya kuba wayivula nje baze bawela ngoApreli xana iintili zonke zizele ngamanzi. Kwaye wayihlalisa intlakohlaza, walihlalisa ikhephu linganyibiliki, kuba zange ibe ludonga oluphakemelwa phakama, yasuka nje yema. Lowo nguYehova wethu, leyo yinkosi yethu uYesu. Yesuka yema, baza bawelela kumhlaba owomileyo. Ngoku uThixo uthembisile ukuba uya kubakhathalela, ke wayebophelelekile kwisithembiso sakhe. Ngoku uPaulus unolwazi ngezi zinto, kwaye ezazi zona. Wayenenyhweba ngokuba uThixo wayethetha ngqo kuPaulus. Wayengathethi kumasoldati awayenaye, wayethetha kuphela kuPaulus. Ngoku xana ingelosi yenkosi yehlayo kwimo yenkwenkwezi, baza abaqapheli zinkwenkwezi, amadoda azizazi aseIndiya, xana ayibonayo laa nkwenkwezi aze ayilandela amakhulu emayile, kwaye yeegqitha ngaphaya kwabajongi zibhakabhaka, kuba babegcina ixesha ngeenkwenkwezi, kwaye akukho namnye owayibonayo laa nkwenkwezi kuphela ngamadoda azizazi. Oh bethu, akwenzi mincili oko kuwe? Ngoko niyabona, uThixo akaqubisani nemibutho, akaqubisani namaqela abantu, uqubisana nomntu ngamnye, uzityhila yena kubantu ngamnye. Kwaye ngoku ukutsho oku, hayi oku, uThixo uyayazi intliziyo yam, kwaye hayi ukutsho oku ukwenzela isiqu sam, udumo ololwam ngoku nje ukuba phaya, kodwa ingaba niyayazi ukuba laa Thixo okwamnye, laa Yesu ukwamnye, unathi ngale ntsasa? Ingaba niyayazi ngamnye wenu unobuncinci ubungqina bomntu ngamnye bako kanye ngoku bokokuba ulapha, kwaye usenzele into ethile kulo mhla angathanga wayenza kweminye imihla? Wenze umfanekiso wakhe wafotwa kulo mhla, sinawo wona ujinga kanye phaya, yabona intsika yomlilo, inkosi uYesu ekwanye. Qaphela indlela asebenza ngayo ngoku. Ukuba useyinkosi uYesu ekwanye, uya kwenza izinto ezikwazinye, kuba iBhayibhile itshilo nguye izolo, namhlanje naphakade. Ngoku phambi kokuba uPaulus abhengeze nantoni nokuba lena yayilungile okanye ingalunganga, kuqala wehla waya eYiputa wachitha iminyaka emithathu ukuya kufumanisa ukuba yayingokwesibhalo okanye hayi. Ngaba nakhe nayazi loo nto? Emveni kwenguquko kaPaulus waya eYiputa kangangeminyaka emithathu, phaya wahlala, kwaye phaya kulapho wafundayo obu bulumko bukhulu. Ngoku Hayi noko kuphi ukuthelekisa. Ndininika nje indlela umoya oyingcwele osahleli ngayo ukwamnye. Ngoku, ibandla lam apha liyakhumbula iminyaka eyagqithayo xa nale ngelosi ibiya kuvela kwaye ibonise izinto. Kanti nesirhokrwana ngayo, nonke kuni niyakwazi oko ninabomadala ukuba oko kunjalo, phakamisani isandla senu xana nevayo. Ehe, jongani, jongani ebandleni noko. Ukusuka koomadala, ndiyabona. Ndandikrokra ngokuba abashumayeli bandixelela yayiyeyedemoni kwaye ndaba nokuyikholelwa. Kodwa ndalinda, ndandingayi kutsho kwanto malunga nayo. Kodwa owu, malisikelelwe igama lenkosi. Ngobunye ubusuku ngaphaya wehla weza ingelosi yaza yayityhila ezibhalweni ukuba yayinguye kwaye xana ndayibonayo ezibhalweni emva koko ndaqhushumbisa ukunqumla ihlabathi ngayo umyalezo ukusukela phaya kwaphuma uOral Roberts, A.A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks nangaphezulu yabona kumyalezo usiya ebantwini kwaye uYesu nguye isolo namhlanje naphakade ingokwesibhalo usenguye wenza okukwakunye usenguye kwaye usebenza okukwakunye uzibonakalisa yena ngokukwakunye kwaye ulapha ngale ntsasa okwamnye ngoku singambona singangabi nako nantoni eyiyo sinobungqina kanye ngoku bokuba ulapha ngoku siyafumanisa ngoku ukuba uPaulos phezu kwala mava kwaye ekubhaleni ezileta ezininzi zazo ukusuka ejele wayeyithelekisile endala netestamente entsha. Ngoku khumbulani umbhali wokugqibela wale Bhayibhile ngentumakalelo uThixo wehla wamxelela ukuba nawuphi umntu uyakongeza nantoni kuyo okanye asuse nantoni kuyo kwaloo nto iya kususwa kwisabelo sencwadi yobomi kuye. Ke asimele kongeza nanye into kuyo. Oh, ifanele ihlale njengoko injalo, akufuneki nanto yongezwayo kuyo. Kwaye kufuneka sanele yiyo yonke into ekuyo. Andifuni kumbi, kwaye andifuni nakunye okunganeno. Ndifuna nje oko ikutshoyo. Ngoku, le ncwadi yamaHebhere, isizathu ndikhethe yona, injongo enye, into enye, le leta, mzalwane uBrenham othandekayo, nanjalo njalo, kwaye mna, sifuna ukuhlala nelizwi. Ngoku, isahluko sokuqala, sasiphakamisa uYesu, ke ungoyena ubalulekileyo, kwaye uPaulus uyasazisa ngobunye ubusuku ukuba wayekho ekuqalekeni okukhulu, kwaye sifumanisile ukuba wayengento engaphantsi kunoMelkizedeki, ukumkani weSalem, ingangalala yesahluko sesixhenxe. Kwaye ngoku ngale ntsasa sisondela kuye ngenye indlela yokuqwalasela ukusuka kwisahluko sesibini. Ngoku emva kokuba uPaulos esinike lona mkhulu ummangalisayo umyalezo wokuphakamisa uYesu kwanokwenza iingelosi zimnqule yena, kwaye ndicinga ngapha njengomhlaba indlela omdala ngayo kwaye njengesambatho uya kusisonga kodwa ziya kutshabalala, kodwa wena uya kuma umi kwaye ngaphaya kwisahluko sesibini okanye umqolo wesibini ndiyakholwa nguwo uthethile yena kule mihla kuthi ngonyana wakhe. Kwaye jonga kumaxesha amandulo nangeendlela ezininzi wathetha ngabaprofeti. Sigqithile saza safumanisa yayiyintoni yabaprofeti kwanendlela uThixo awazisa ngayo umyalezo wakhe ngabaprofeti. Kodwa kulo mhla wokugqibela uthethe ngonyana wakhe uYesu ngomoya oyingcwele. Wathetha ngabaprofeti ngoko sibuyele emva saze safumanisa bonke abo baprofeti babe nomoya kaKristu kubo. Sibuyele emva kuYosefu saze safumanisa wazekelisa uKristu ngokugqibeleleyo. Saya emva kuMoses saze safumanisa wazekelisa uKristu ngokugqibeleleyo. Ngoko siyehla ngoko siye nakuDavide. Kwaye xana uDavide wayeliwe eYerusalem engazi kutheni, kodwa wenyukela ngaphaya kwendulo waza wakhangela emva entabeni yeminqumo walila phezu kweYerusalem ngokuba wayeliwe. Amakhulu asibhozo eminyaka kusukela ngoko unyana kaDavide waliwa njengokumkani eYerusalem kwaye wahlala kwindulo ekwanye wali. Oh, umoya kaKristu uqubisana nabantu ngamnye. Ngoku uPaulus uyaqalisa ukuthi, ngenxa yoko simelwe kukuzinyamekela ngokugqithisileyo izinto esazivayo. Isahluko sesibini ngoku siyaqalisa. Ngenxa yoko simelwe kukuzinyamekela ngokugqithisileyo izinto esazivayo. Yeze nangaliphi ixesha siziphuncule. Oh, wanga uThixo angangenisa okuya kulo mnquba ngale ntsasa. Ndiyathandaza umoya oyingcwele uyakwehlisela okuya ezintliziyweni zenu nzulu kakhulu. Simelwe kukuzinyamekela ngokugqithisileyo izinto esazivayo. Loluphi uhlobo lwabantu esifanele sibe ngabo? Ana sibona uYehova omkhulu esehla kwaye esenza izinto azenzayo, kwaye sibone zona zingqamana isibhalo ngesibhalo okokuba ziyinyaniso. Size sihlale ngamanye amaxesha njengenqaku esikhunini, kwaye nje sibe ngabona bangakhathaliyo. Sifanele sixakeke wonke umzuzu sizama ukuzisa abantu kuKristu. Sifanele sibe ngamatye aphilileyo. Akufanele sibe ngamavila njengoko sinjalo. Siya kunyuka siye ebandleni kwaye siya kubona iNkosi uYesu isenza into ethile okanye isisikelela ngeyona ndlela. Kwaye emva koko siya kubuyela emva siphume size sithi, omnandi kakhulu umhlangano. Ngoku ukushunyayelwa kwelizwi siyalonwabe, kodwa oko asiyo eyona nto, asiyo. Asifanele sinqule iNkosi nje emva kokuba sigqibile ukushumayela ilizwi njengoko siqhele ukwenza nje ukunqula yena. Oko kuhle kakhulu, kodwa kufanele simnqule yena yonke iyure yobomi bethu. Ana sisemsebenzini kufanele sinqula yena. Lonke ixesha ithuba liziveza, nqula iNkosi ngokungqina ngaye. Ukuba uyabona abanye benu manenekazi, nibona umfazi engalunganga, nqula iNkosi ngokumthabatha yena uze uthi, dade, kukho ubomi obungcono kunobu. Nina madoda emsebenzini wenu, xana nisiva indoda isebenzisa igama leNkosi ngelize, fumana ithuba ecaleni uze utyekele ngaphaya, uze uyithabathe ngesandla uthi, wena, kukho ubomi obungcono kunobu. Akufanele usebenzise loo mazwi. Uze uyixelele ngenobulali nenobubele indlela. Zonke ezo zinto lunqulo. Kwaye xana sibona umntu othile ogulayo aze ugqirha athi akukho nto yimbi enokwenziwa, sifanele sinqule iNkosi ngokubaxelela kukho uThixo wezulu ophendula umthandazo. Kuze emva koko xana sibona ezo zinto zisenzeka, esizibona zisenzeka kwaye zisenziwa, asifanele sivumele ezo zinto ziphuncuke. Siyayiyeka nje igqide ngeminwe yethu. Yiloo nto iyingxaki kunye nebandla elikhulu lePentecoste namhlanje. Bayeke olona cwambu lwesivuno luphuncuke eminweni yabo xana babe nalo ezandleni zabo. Kodwa jonga abakwenzileyo, benze njengamanye amabandla, babaleke kwindlela kaKhora baze batshabalala nendlela kaKhayini baze batshabalala kwiphike likaKhora. Bazenze umbutho endaweni yokuba nobuzalwana apho sonke sinokuba banye. Bazenze umbutho, benza imibutho emincinci kunye nee-isms ezincinci, baze baxhuma phaya, baze baqhekeza ubuzalwane. Kwaye ukuba aniqapheli, amabhaptisi namarhabe aza kuyichola, kuba uThixo unako kula matye ukuvelisela abantwana uAbraham. Kwaye siyiyeke yaphuncuka ezandleni ngokungamanyani. Aphuncukana njani amaNdiya neli lizwe kumntu omhlophe? Kungokuba ayengamanyananga. Ukuba babenze isithintelo esikhulu esinye, kodwa babesilwa omnye phakathi komnye, ngebaba nakho ukuma banganikezeli ukuba babenokuba bahlangane kunye. Siza kuphuncukana nayo njani ngokuba asimanyenanga? Siphuncukana njani namava ethu ngoThixo kungokuba asimanyenanga? Sibeka omnye size sibize oku iwisile, nalena ibhaptizi, nalena iassemblies, nalena ubunye, nalena into ethile-thile, kwanebandla likaThixo namaNazarene, iPilgrim Holiness. Sahlukanisa umzimba kaKristu, akufanele sahlukane, singahluka ngembono, kodwa masibe ngabazalwana abanhliziyo kwintliziyo. UThixo ufuna sibe njalo, wafela ibandla lonke likaThixo, kwaye asifuni kuba ngahlukeneyo. Ngoku simele ukuzinyamekela ngokugqithisileyo izinto esazivayo, eze nangaliphi ixesha siphuncukane nazo. Ukuba ilizwi elathetha ngezithunywa zezulu laqina, niyayiva yona? Ukuba ilizwi elathethwa ngezithunywa, ngoku isithunywa ngumthunywa. Igama isithunywa lithetha umthunywa, kwaye sisandula kugqitha kwincwadi yokuqala apha. UThixo kumaxesha akudala nangeendlela ezininzi wathetha koobawo ngabaprofeti, oko yayingabathunywa bakaThixo, kwaye babe ukuba babe ngabathunywa bakaThixo, babe zizithunywa zikaThixo. Umthunywa sisithunywa okanye isithunywa ngumthunywa Gxebe. Umthunywa ungumthunywa ngale ntsasa, ungumthunywa wendaba ezilungileyo okanye umthunywa wendaba ezingalunganga. Oh, ingaba ayikho ntle ukwazi ukuba singabammeli okokuba sizizithunywa abathunywa bovuko, kwaye singabathunywa bakaThixo kwihlabathi eligcwele isono, okokuba uKristu uyaphila ezintliziyweni zethu, uyaphila emoyeni wethu, uyaphila, kwaye usisusa kobuphantsi ubucumbululu bobomi besono, aze asiphakamisele phezulu, kwaye usinika uHaleluya emphefumlweni wethu, aze asenze izidalwa ezitsha. Singabathunywa, izithunywa zomnqophiso, imangalisa kanjani. Kwaye ngoku kwiTestamente endala, ukuba ilizwi elathethwa zizithunywa zezulu laqina, ngalaa ndlela kwafanela lilunge. KwiTestamente endala, phambi kokuba ilizwi lomprofeti lingabonakaliswa, kwakufuneka liphononongwe, liqinisekiswe. Babengekho yengeyenge ngayo, njengoko sinjalo namhlanje. Phuma uhambe nje uze ube nawo nawuphi umzwa okanye nantoni na engenye. Oh, uzuko kuThixo injalo uyaphazama. IBhayibhile itshilo ukuba kwimihla yokugqibela umtyholi uya kulinganisa ubuKristu ngokusondele kakhulu, de ibe iya kulahlekisa nabanyuliweyo ukuba kunokwenzeka. Injalo loo nto ke kufanele siyivavanye. Kwaye babeyivavanya njani kumhla wabo kwiUrim Tumim, isigcina sifuba sika-Aron esasinaloo matye kuso, ilitye, itabakle, iyaspire, idayimane, ilitye libomvu, isafire. Onke loo matye amele ukuzalwa kwala maqhawe alishumi elinambini aye kwisigcina sifuba sika-Aron. Kwaye xana umprofeti eprofetile kuze okwakukhanya kungcwele kudanyaze phezu kwaso, uThixo wathi leyo yinyaniso. Kodwa akukhathaliseki ikhangeleka yeyenene kanjani, ukuba ayidanyazanga kokuya yayingeyonyaniso. Ke la Urim Tumim yahamba nobaba ubingeleli, kodwa le Bhayibhile yiUrim Tumim kaThixo namhlanje, kwaye xana umprofeti eprofeti ifanele ngenene idanyaze kunye neBhayibhile. Ngoko uThixo uthi emva koko yehla aze ayiqondakalise yona. Oh, indlela endinokuzukisa ngayo uThixo namhlanje, ndicinga emva ngenye intsasa yecawe malunga nokufana noku xana nandishiya umnquba, kwaye nina bantu nanilila kwaye nindicela ukuba ndingahambi, kodwa xana ndashumayela kuDavide noGoliyati nendlela eniza kujongana neliya libandayo lingaqinisekanga ihlabathi elithi le mihla imimangaliso igqithile, ndathi kukho ingxilimbela enye enkulu, kwaye kwamsinya njengoko sinokuyibulala, abanye babo baya kukhuthazeka. kwaye inkosi yakunikeza oko. Kwazemva koko kwabakho Oral Roberts kunye noJaggers nanjalo njalo bakhupha ikrele saze salilwa utshaba salikhupha elizweni savala imilomo yabo. Abanakutsho ukuba imimangaliso ayenzeki kuba nantsi ikhona ngokuqinisekileyo ilizwi likaThixo lingunaphakade lidanyaza kwiOrim ladanyaza kwilizwi leyo yiOrim Tumim yakhe kwaye xana yadanyaza kokuya yayilungile. Kwaye kuye nabani onesidingo ukuba ungumoni ufuna ukwazi indlela yokusindiswa kholwa kwinkosi uYesu Kristu. Namhlanje sinezinto ezininzi okufanele uzenze, kufuneka utyhile iphepha elitsha, kufanele wenze oku kwaye wenze nokuya ukuze usindiswe. Ndicinga ngomgcini mabanjwa womFilipi xana lo mgcini mabanjwa wabuza uPaulos, ndenze ntoni na ukuze ndisindiswe? Ibiya kuba nguwo kanye mna besiya kumxelela izinto ekungafanele azenze. Kufanele uyeke ukusela, kufanele uyeke ukungcakaza kwakho, kufanele uyeke oku, kufanele uyeke okuya. UPaulos zange amxelele okuya, wamxelela nje izinto afanele azenze. Kholwa kwinkosi uYesu Kristu kwaye uya kusindiswa. Ngoku lowo wevayo amazwi am kwaye akholwe kuye lowo wandithumayo unobomi obungunaphakade. Leyo yiOrim Tumim idanyaza uYohane ongcwele. Sahluko sesihlanu mashumi abini anesine. Ndiyinkosi ephilisa zonke izifo zakho. UYakobi sihlanu ishumi elinesine. Biza amadoda amakhulu bathambise ngeoli, umthandazo wokholo uyamsindisa ogulayo. IOrim iyadanyaza. Yabona, elo lilizwi likaThixo elingunaphakade. Andikhathali bangaphi abangakholelwayo kubukho bukaThixo, ongakholwayo, ongakukholelwayo kokungabonakaliyo, abakrokre bayavuka. UThixo uyakuma ecaleni kwelizwi lakhe, uthembisile ukuyenza. Kwaye simelwe kukuzinyamekela ngokugqithisileyo izinto esazivayo, hleze nangaliphi ixesha siphuncukane nazo. Kuba ukuba ilizwi elathethwa ngezithunywa abaprofeti laqina, ingabo babenjalo singachitha iveki koku. Laliqinile xana uMoses wathethayo, ngokuqinisekileyo lalinjalo. Kanjani ngoEliya ehleli phezulu kumphezulu wentaba, inkosi yamxelela, nyukela phaya Eliya, ndiyakuhlala phaya nawe, ndifuna ubudlelwana. UThixo uyathanda ukudlelana nabantu bakhe, kodwa asiyi kuma sizole ixesha lide ngokwaneleyo ukuze yena adlelane nathi. Sixakeke kakhulu, sixhumaxhuma ukusuka kwindawo ukuya kwindawo nakangako. Hlala uzole Eliya, wayefuna iminyaka emithathu neenyanga ezintandathu zobudlelwana. Asinako nokumnika yena imizuzu emithathu, kunzima. Iminyaka emithathu neenyanga ezintandathu zokudlelana okoko. Oh, ndiyakuthanda okuya. Wathi, ungabi naxhala malunga nokupheka. Siyakuba nakho okuya sele kulungisile. Amahlungulu aza kukondla. Kwaye yonke into iza kulunga. Ndifuna nje ubudlelwana. Lo mprofeti mdala, uEliya, efeli phezulu phaya kumphezulu wentaba, ngelixa wayedlelana noThixo. Kutheni? Watsho umphathi, ndiyakholwa, ndiyakunyukela ndize ndimfumane. Ngoku ungaze uzame ukuqhawula obabudlelwane. Ke umphathi wenyukela kunye nomkhosi omkhulu wakhe wamadoda wamashumi amahlanu waze wathi, ndize kukuthatha Eliya. Kwaye uEliya waphakama, qaphela, nanku umprofeti wenkosi. Wathi, ukuba ndisisichaka senkosi, makuze umlilo usuka ezulwini uze unidle. Kwaze kwehla kweza umlilo. Umphathi wathi, oh, niyazi intoni ukumkani, Gxebe? Wathi, oko mhlawumbi ibiyindudumo nje umbane othile ugqitha njengaphezulu. Kwaye wababetha, ndiyakuthumela amanye amashumi amahlanu. UEliya waphakama, omnye wezithunywa, ilizwi laso liqinile. Kwafanela abe yimbuyekezo yako konke okwakwenziwe ngokungalungile. Wathi, ukuba ndisisixaka senkosi, mawuze umlilo. Kwaye awesibini amashumi amahlanu atsha, kulungile yonke imbuyekezo. Kuba ukuba ilizwi elathethwa zizithunywa laqina, kwathi konke ukugqitha nokungeva kwamkela umvuzo oyeleleneyo. Ngoku nantsi into enkulu, umqolo olandelayo. Siya kusinda njani?
How shall we escape?
Siya kusinda njani? Ukuba ilizwi lika Eliya lazisa intshabalalo, ukuba wayesisithunywa senkosi, siya kusinda njani xana izwi lika Kristu lithetha? Okanye singasilela njani xana uthandazelwe? Ukuba lizwi lika Kristu? Ukuba uKristu wabeka ibandla lakhe ukuba lithandazele abagulayo, kwaye ibandla lenze oko akutshileyo ubona mabakwenze, koko lingathini na ukusilela? Alinako. Ungasilela kodwa alinakusilela, kwaye oko nje uligcina liya kukuthwala. Ukuba uyasilela, uyazisilelela. Uthe wemka nje elizwini, kodwa oko nje uhlala nelizwi alinakusilela, kuba ilizwi labaprofeti lenza nje nanje kubekisela phi liya kuba ngaphezulu ilizwi likaKristu. Siya kusinda njani ukuba siluyilizele usindiso olungakanani lona lwaqala ukuthethwa kuthi yiyo iNkosi lwaza laqiniselwa kuthi ngabo bayivayo? Cinga ngalo. Lathethwa iNkosi mangaphi amatyeli besinokubuyela emva, uphi apho singema khona kanye apho okweyure, xana uYesu wafika usenguye izolo namhlanje naphakade? Ngoku khumbulani, kuqala laqala lathethwa nguYesu buqu, kwaze emva koko laqiniselwa ngabo bamvayo yena. Ngoku phulaphulani kuye. Xana wezayo emhlabeni akazange wabanga ukuba ngumphilisi, wathi asindim owenza imisebenzi, ngubawo wam ohleli kum yena wenza imisebenzi. Unyana akanakwenza nto ngokwakhe kuphela oko abona uyise kwenza, uYohane ongcwele isihlanu ishumele nethoba. Qaphela xana uFilipu weza kuye, uNathaniyeli emveni kwenguquko kaFilipu waya ngaphaya wafumana uNathaniyeli, wathi yiza bona lowo simfumeneyo uYesu waseNazarete unyana kaYosefu. Waze wathi, ingaba ikhona na into elungileyo enokuphuma eNazarete? Wathi, yiza ubone. Leyo yindlela yokweyiseka, yiqondakalise yona. Yiza ubone. Oh, oko kokungcono endakhe ndakuva. Yiza uzibonele. Sukumanje ugxeke ecaleni, kodwa bonakalisa zonke izinto, kwaye ubambelele koko kulungileyo. Yiza ubone. Endleleni baya bethetha, xana wenyukela ebukhoneni benkosi uYesu, yathi nanko umSrayeli ekungekho nkohliso kuye. Yasusa lonke ufele kuye phantsi, wabheka-bheka wathi, ke Rabi, undaze nini? Akuzange wandibona, undazi njani wena mna? Wathi uFilipu, ngaphambili xana wabizayo, yathi ngaphambi kokuba uFilipu akubize izolo xana ubuphantsi komthi womkhiwana, ndikubonile. Amen. Wathi, wena ungunyana kaThixo, ungukumkani kaIsrayeli. Umfazi waye ebukhoneni bakhe, yathi, hamba ubize umyeni wakho. Wathi, andinaye. Yathi, kunjalo oko, ubunamahlanga, kwaye lena uhlala nayo ngoku asiyo yakho. Uxele inyani, icinge. Wathi, mhlekazi, ndiyabona ukuba wena ungumprofeti, kuba siyazi ukuba xana uMesiya efikile uya kusityela zonke izinto. Wathi, ndinguye lowo uthetha nawe. Kwaye wabaleka waya kuxelela amadoda esixeko, izani nibone indoda endixelele zonke izinto endizenzileyo, asingebi lo nguMesiya. Yayithethiwe iNkosi. Kwenzeka ntoni? Wathi uYesu, ngaphambi kokuba amke, izinto endizenzayo mna niyakuzenza nani? Injalo loo nto. Izinto endizenzayo mna niyakuzenza nani? Kwanezingaphezulu kunezi, kuba ndiya kubawo. Oh, ndingababona njengoko besiya ndaweni yonke. UMarko 16 baya kuyo yonke indawo beshumayela, iNkosi isebenza nabo iqinisela ilizwi. Kwaye apha uPaulus enikeza into ekwanye, watsho ukuba ivangeli yaqala ukushunyelwa nguYesu kwaye yaqiniselwa kuthi ngabo bamvayo yena. Elo lilitye lesiseko. Oh, malibongwe igama leNkosi. elo lilitye lesiseko kwaye cinga amawaka amabini eminyaka agqithile abangakholelwayo kubukho bukathixo bavukile nabangakholwayo nabakrokri nabangakholelwayo kukungabonakaliyo kodwa namhlanje la Yesu mnye uluqinisele ilizwi lakhe ngendlela ekwane ngabo bamvayo mveni yena akuthethi ukuva nje intshumayelo kuthetha mveni yena ewe siya kusinda njani kuphi ukusinda kwethu ow uthi makasikelelwe uthixo ndingowebandla ewisile ndingumrhabe ndingumpentekoste oko akunayo nenye into yakwenza nalo kwaye uba kumgca usecaleni uze ufune ukubiza lona imimoya okanye ufundo oluthile lwengqondo okanye umtyholi othile okanye into ethile usizi kuni ukuba lonke ilizwi lenziwa laqina ngezithunywa zezulu wathi uYesu asi ithutyana elincinci lize ihlabathi lingandiboni kodwa nina niyakundibona kuba ndiya kuba nani nangaphakathi kwenu kude kube sekupheleni kwesigaba kwaye xana sibona yena esehla ukuza kuqhubeka eqinisela ilizwi lakhe siya kusinda njani ukuba simcamathele kwibandla elithile okanye umbutho othile okanye ihlelo okanye intandana yolwazi lwengqondo yethu kungcono uzihluthuze kuba sonke isono samkele imbuyekezo eyaleleneyo phantsi kwezithunywa kobeka phi ukuba ngaphezulu xana unyana kathixo ethetha emazulwini ukwenza ilizwi lakhe libonakala siya kusinda njani ukuba siyilizela usindiso olungakanani ow bethu uthixo kananjalo umqolo wesine uthixo ngokunjalo ebangqinela
The Lord bore witnesses.
Qaphela oku, inkosi yangqina. Oh, ndiyavuya kakhulu ngoku ya. Inkosi yangqina.
When Elijah sat on the hill.
Jonga, xana uEliya wahlala endulwini, kwaye wathi, ukuba ndindoda kaThixo. Mawuhle umlilo uphuma ezulwini unidle. UThixo wangqina ukuba wayeyindoda kaThixo. UThixo usoloko engqina. Ubomi bakho buya kungqina. Andibazi buyintoni ubungqina bakho. Kodwa ubomi bakho uthetha kakhulu izwi lakho alinakuviwa. Kodwa impilo yakho. Ubomi bakho bemihla ngemihla buya kungqina into oyiyo uthixo unobungqina ewe umoya oyingcwele lityhwini kwaye ityhwina lithatha amacala omabini ephepha baya kubona umile apho baze bakubone xa usimka hayi kuphela ebandleni kodwa emsebenzini weentsuku zonke utywinwe macala omabini ngaphakathi nangaphandle ngovuyo nalo nangobomi obuphilayo utywinile ngaphakathi nangaphandle okokuba wazi ukuba usindisiwe nehlabathi liyayazi usindisiwe ngobomi obuphilayo kuba uthixo uyangqina malisikelelwe igama lakhe elingcwele bethu ndiziva ndingonenkolo cingani ngayo bazalwane phaya Oh, izimvu zam ziyaliva izwi lam, kwaye ongaziwayo azikumlandela. Oh, indlela amagama ethu asezintendeni zezandla zakhe, liphambi kwakhe, imini nobusuku, ilizwi lakhe lisoloko liphambi kwakhe, isithembiso sakhe, akanakuyilibala, kwaye uyakuthanda, ngoku uyakungqina ngobakhe yena, akuvuli mlomo wakho uthethe ilizwi. Isabatha liya kuyazi into ethile yenzekile kuwe. Enabo obungqina ngemiqondiso kwanezimanga nangemimangaliso emininzi nezipho zikamoya oyingcwele ngokwentando yakhe. Masithabatheni nje isibhalo sibe sinye ngoku phambi kokuvala. Kumhla wePentecost xana bamkela umoya oyingcwele Malunga neentsuku ezine kamva, uPetros wayegqithile kwisango elibizwa lihle, yena noYohane. Bathi, jonga kuthi kwindoda, kwaye wathi, isilivera negolide andinayo, kodwa endinako ndiyakukunika. Egameni likaYesu Kristu waseNazarete, phakama uhambe. Yaze indoda yakhangela phezulu kwaye zange ibuze nto malunga nayo. Yaphakama nje yemka yahamba. Babengenalwazi kwaye bengamadoda angenamfundo, kodwa iBhayibhile yathi kwafuneka babaqale kuba bayazi ukuba babekhe banaye uYesu. Zalwane, xana ihlabathi lisazi ukuba ubuke wanaye uYesu, xana unokuphila obunjalo ubomi obungakrexezwanga kweli hlabathi lanamhlanje nakobu bumnyama, ukuba ihlabathi likwazi kwaye libe nokukubona ukuba ubukhe wanaye uYesu, xana elidlakadlaka elidala iyinyukazi elikrwada lesitrato linokuba linenekazi lihlanjwe egazini lemvana, uThixo uyangqina ukuba yena uyaphila. Thatha inxila eliphantsi kakhulu, kangokuba liyakumrhaqazela umfazi walo, kangokuba liyakubaphatha abantwana balo kakubi, lize lithathe ukutya etafileni ukuze likuchithe kwiyenyukazi. Yenze lihlangane noYesu kube kanye. Uya kuyibona ibuyela njengomkhosi owayesezingqondweni zakhe waze wanxiba, ibuyele ezintsaneni zayo nakumfazi wayo nakwabayo abathandayo ngokuqinisekileyo. Ngelinye ixesha eligqithileyo, malunga namashumi amane eminyaka eyagqithayo, xana iinkolo zehlabathi zahlangana zaze ezahlukileyo zema zathetha, kwaye uMohammed wathethela inkolo yobuMohammed, amaJains athethela amaJain, amaBuddha athethela uBuddha, kwaye xana ugqirha omncinci ndilibele yayingubani ifani yakhe kanye ngeli xesha, bendilazi igama lakhe kodwa ndililibele, wathetha ukumela ubuKristu kwaye waxela ibali lenenekazi uMaccabi waseOklahoma, eMerika. Lalikrwada kakhulu kwaye liphantsi kakhulu, de naxa babesiya kulibulala babengenako nokubeka izandla zabo kulo. Wayekrwada kakhulu kwaye engcolile, benza ukuba abanjwe kwityala, ukutshaya isika, ukuqhuba inqwelo etsalwa ngamahashe kwaye wophula imithetho okubhaliweyo kwaseOklahoma xana wegqitha ngesitrato eqhuba amahashe amane. Kwaye wayengcolile kakhulu, emdaka kakhulu, de abahlali bangabi nakho nokusondela kwindawo awaye kuyo, kangangokuba de xana umxhumi wayeza kumxhoma babengayi kumxhoma, bagalela nje itela neentsiba kuye ukuze bambulale. Kwaye xana lo mshumayeli mncinci enika ibali lakhe ngenjalo indlela, de wenza abantu bahlale kupheleni kwezitulo zabo bephulaphule ukuba iza kuba yintoni elandelayo. Xana efika ezantsi kokuya ongcole kakhulu, omdaka ophantsi, de umthetho ungafuni kubhanga ngaye, wayephantsi kakhulu, oyena mtyhulu wasezihogweni uyakumala onjeya umntu phantse indlela awabalisa ngayo ibali. Waze wathi, manene eenkolo zehlabathi, ingaba inkolo yenu inayo nayiphi into enokucoca izandla zenenekazi uMaccabi? Wonke umntu wahlala wazola. Emva koko waqhaba izandla zakhe zombini wachumela phezulu emoyeni wathi, uzuko kuThixo, igazi likaYesu Kristu aliyikucoca kuphela izandla zakhe kodwa liyakucoca intliziyo yakhe kwaye limenze abe ngumtshakazi wakhe. Yakuxelela ubabalo olumangalisayo esinjani ukuba mnandi sandi, olwasindisa usizo olufana nam. Ndandilahlekile kodwa ngoku ndifunyenwe, ndandiyimfama kodwa ngoku ndiyabona. Lubabalo lufundise intliziyo yam ukoyika, yayilubabalo loyiko lwam lwasuka. Obungakanani ubuhle bokubonakala kwala nceba, iyure endaqala ndakholwa ngayo. Ngokuqinisekileyo siya kusinda njani ukuba siyilizela engako? Akukhathaleli ukutya, uya kufa. Akukhathaleli ukujika idolo, uya kutyoboka. Akukhathaleli ukusenga inkomo, iyakoma. Akukhathaleli amazinyo akho, uya kubangela akhutshwe onke. Ngokuqinisekileyo uyahlawula ngokungakhathali kwakho. Oh, mnquba kaBrenham nani batyeleni, mandinixelele into ethile ngoku. Anikhathaleli ukungqina uzuko lukaThixo, anikhathaleli ukunika uThixo udumo nozuko. niya kuzifumana nibani abasesikweni kwaye niwile ngenye yezimini. Nikani uThixo udumo. Siya kusinda njani ukuba siyilizela olungakanana usindiso. Kuba semva kwexesha sandula kuqaphela nje umzalwane uTom othe wangena emva phaya. Siya kuvala size siqhubeke noku ngobu busuku. Inkosi Thandile. Masithandazeni nje umzuzu. Bawo wethu wasezulwini, kuwe makube zintsikelelo nemibongo nembeko nozuko nobulumko nokomelela namandla naphakade. Oh, kulamvana ihleli etroneni, izilawuli nezikumkani nayo yonke into yanikelwa esandleni sayo. Kana wavukayo ekufeni ukwenzela ugotyelo lwethu, wakhwaza kwihlabathi. Onke amandla ezulwini nasemhlabeni anikelwe esandleni sami. Hambani ngoko niye kulo lonke ihlabathi nize nishumayele ivangeli. Oh, mvana ethandekayo efayo, igazi lakho elixabisekileyo alinakuze liphele amandla alo. Ye lonke ibandla likaThixo elihlawulelweyo lisindiswe lingaphindeli esonweni kwakhona. Sincede njengabalungiseleli ekuboneni ukuba sidinga okungako. Indlela emasibe nebandla ngayo, kufuneka sibe nale, kufuneka sibe nento yonke. Abafazi bethu phambi kokuba baye ebandleni noko bazibiza amaKristu, kuya kufuneka babe nohlobo oluthile lwelokhwe okanye banxibe ngokukhetheke kakhulu. Kwaye abashumayeli kuya kufuneka babe nengako imali phambi kokuba banokuza, kwaye yonke into kufuneka ibe nje nanje. Oh Kristu, xana ndifunda apha indlela ababebhadula ngayo ngeemfele zeegusha neemfele zebhokhwe behlala emiyadini yomhlaba nasemiqolombeni. Babhadula phantsi kwemtshutshiso embi kakhulu kwaye noko bafumana ukhona phantsi kolungiselelo lwezithunywa. Siya kusinda njani xana inkosi uYesu isinike izindlu ezintle neemoto neempahla nokutya kwaye siyambombozela, siyahlala nje, siyonqena, asikhe sizame ukuphuma size senze into ethile malunga nayo. Siya kusinda njani Thixo? Oh, ndiyathandaza ukuba uya kutshisa ukohlwayeka kohlobo lwakudala kuyo yonke intliziyo ngale ntsasa, Nkosi, okokuba abantu bangavuka kwaye babe kuyo. Masisebenze ngelixa ukukhanya kwemini kusakhanyayo ngokuba ilanga liyatshona ngokukhawuleza kwaye impucuko yemka. Kwaye akusayi kubakho xesha lingi, iya kudibana kunaphakade. Oh Thixo, siphe namhlanje ukuba sihambe nombono omtsha, nobulumko, nokuqonda, ukwazi indlela yokusondela kuboni size sibazise kuKristu. Yiva umthandazo wesicaka sakho, Nkosi. Ndiyacela ukuba kungabakho nabani apha abangamaziyo uKristu njengomsindisi wabo, ningaphakamisa isandla senu nithi, ndikhumbule mzalwane uBrenham. Ningaphakamisa nje isandla senu nithi, ndikhumbule, ndifuna ukuba ngumKristu, andisafuni kungayikhathaleli. Thixo akusikelele emva phaya mhlekazi. Omnye othile yithi, ndifuna ukuphakamisa isandla sam, mzalwane uBrenham, ndifuna ukwamkela uKristu njengomsindisi wam. Ndiye andakhathalela lonke ixesha. Oh, ndiya ebandleni ngokuqinisekileyo, ndingowebandla.